Kabla sija switch life ukupindua meza kipindi na uza mtumba natembea na nguo kali ya koma gereza yani kipindi sina good life uko hai kunibeza ulinambia nitafute sana pesa kama vile mimi ndo nimepoteza chumba kimoja cha kupanga una noti moja tu ya kanga kuna kipindi nilisanda baganga tamani nikupeleke kudanga baby maisha tumeishi tusinge tobo bila ubishi nilivyo hazo siku fichi hadi nigino ugomve likuwa na daily city
tumetopo wow tumetopo amini kwamba tumetopo
tumetopo tumetopo amini kwamba tumetopo
sikuachi paka milele Mungu ametuona leo tuna mapeni piga kazi we songa mbele Mungu ametuona leo zami yangu mina we
najua ya maisha bila mwiko wezu kasonga mbele hata kama upendi wali lazima utafute mchele wala tusema vibaya wanatuonea gere sisi tunafuga ngombe wao nafuga nyele baby kipindi sina pesa uliposikia njaa uliziba masikio leo nimepata pesa nianze kukukatasta kilana kama hiyo kitaja watu wasochiti minawe tumebakia haupendi pombe lakini unamgua bia embu sema unachotaka minta kufanyia hata usipona siku zako nita kutafutia
tumetopo wow tumetopo amini kwamba tumetopo
tumetopo wow tumetopo amini kwamba tumetopo
siku achi paka milele Mungu ametuona leo